ranja mu matwi ivyumbira no bupfa pa chono hinduka
churanya
Kumunda rimuni, kumunda rimuni, kimwe nawe, kumunda rimuni. Kuvuka mu bakirenge cyangwa ukavuka mu bakene si wowe umwe si wowe wabihisemo si n'uwundi wabiguhitiramo n'ukurimba mu rugamo yaguhanze yonyine niyirize kawahandi ubimenya ubimenye
nacuramenya nacuramenya ubutaramenya nacuramenya niba utaramenya kumuntu ari nkundi kumuntu ari nkundi kimwe na ubwoko bwawe burutu bw'abandi uracyajijiriwe kutigira kubana b'inyange baduhaye urugero rwiza twese ku muntu ari nkundi ntacyuramenya
Kundu waruza ya kundi mana tije zarabukwa reka kumuto teza ni kiremwa cyayo kuwisanze
niko nisanze
kuwibonye
niko nibonye
Rurimire Focus na bagenzi be Byumvuhore Daniel Ngarukiye Ben na Ngarukiye Daniel na Ben Ngabo ndetse na Masamba abo bose batugejeje iyo ndimbo nziza nubwo habaye ingorane z'ibyuma ntikomeze kumvikana neza bati ntacyo uramenya niba utaramenya ntacyo uzamenya k'umuntu ari nkundi kimwe nawe ibyo bintu byo kumenya niba utazi ko umuntu ari nkundi kimwe nawe ntacyo uramenya nta n'icyo uzamenya ati nta wahisemo havuka, ati kandi udakunda uwo aruzi babana nta kuntu ashobora kuvuga ko akunda Imana iyo ataruzi, ati uko wisanze niko nisanze, ati nta wahisemo ubwoko avukamo, nta wahisemo igihugu avukamo. Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement, dufite saa cyenda z'amanywa n'iminota itanu isaza Washington DC, saa tatu z'ijoro n'iminota itandatu noneho itandatu isaha ya Kigali, Bruxelles na Paris, saa mbiri z'ijoro n'iminota itandatu isaza London. Uno munsi turi kwa gatandatu tariki ya 15 Nyakanga mwaka w'2017, tukaba dukomeje kugeza ku bakunzi ba Radio Ishakwe amagambo akomeye yavugiwe i Bruxelles tariki ya mbere Nyakanga umwaka w'2017, bisobanura ko hashize ibyumweru bibiri gusa. Ayo magambo akaba yavugiwe mu muhango wo kwizihiza isabukuru ya 55 y'ubwigenge bw'u Rwanda, no gutangaza ku mugaragaro ivuka ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Dr. Rudasingwa ari muri uwo muhango, wari umaze gutorwa na bagenzi be kugira ngo ayobore iryo shyaka rishya nyine Ishakwe Rwanda Freedom Movement, yafashe ijambo avuga ibintu bikomeye. Ati twizihiza isabukuru ya 55 y'ubwigenge ariko tureba kure. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ushinzwe radio itangazamakuru na communication, hamwe na Dr. Tejuno Rudasingwa, perezida w'iryo shyaka ryashinzwe hashize ibyumweru bibiri, ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ntekereza ko Teogene ataraboneka, si muruzi muri studio, ariko turaba dutangiye ikiganiro, naza kuza ndamubaha abasuze. Nkuko natangiye mbivuga, dukomeje kugeza ku bakunzi ba Radio Ishakwe ibyavugiwe muri uwo munsi mukuru wo kwizihiza isabukuru y'iyo myaka 55 u Rwanda rubonye ubwigenge. Twagiye tubagezaho amagambo anyuranye, by'umwihariko twagejeho ijambo rya Bwana Ndahayo Eugene wungirije perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ijambo naryo rikomeye cyane, ryacukumbuye amateka y'igihugu cyacu, bikaza kugaragara yuko ibintu byo kudakorera Abanyarwanda ahubwo hakaba gukorera abampatsi ibihugu bikomoka kure muri za rucunshu, bikaba byarakomeje bikokama igihugu kugeza amagingo aya ngaya. Bityo rero muri kimwe mu bisubizo gikomeye cyane, hakaba hagomba kubaho gushyiraho ubutegetsi bukorera Abanyarwanda mu by'ukuri, budakorera mbere na mbere bampatsi ibihugu. Ijambo rya Dr. Teogene Rudasingwa yavuze mu magambo yavuze ko tuzakomeza kubagezaho, havuzwe amagambo akomeye cyane rwose tugomba kubagezaho, ndetse tukafata n'akanya ko kugira ngo tuyaganireho na banyirawe cyane cyane. Dr. Teogene naboneka mu kanya, turaza kuganira kuri ino jambo rye, ariko mu gihe ataraboneka ndaza kubandishyizeho mutegereje. Icyo gihe yatangiye ati dushimire abantu bose bitabiriye uno muhango. Noneho nyuma yo gushimira abitabiriye umuhango no kwibutsa nyine ukuntu kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bw'igihugu ari ikintu gikomeye cyane, kabone nubwo muri ayo mateka harimo akaga kuri bamwe mu Banyarwanda, ariko ko nta mpamvu n'imwe yo kutizihiza umunsi mukuru udasa n'iyindi, kandi buri gihugu cyose kigira, uretse muri iki gihe wagira ngo ku Rwanda icyo kintu nyine nicyo kutitabwaho, kikaba mu by'ukuri ari ubumuga bukomeye cyane, ubumuga bukomeye bwa mu rwego rwa politiki no mu rwego rw'imibereho n'imitegekere y'u Rwanda. Ijambo rya Dr. Teogene Rudasingwa kandi riratanga n'impanuro zikomeye zishingiye ku bintu bitanu, hari kugira umutima w'ubumuntu. Nk'abiya mbese twatangiye twumva muri ya ndirimbo, nubwo itabashije kurangira ko impamvu ntanasobanukiwe neza, n'impamvu za tekinike ntasobanukiwe neza, iriya ndirimbo ya Ruremire yaririmbanye na bagenzi be ba Byumvuhore ba Ngabo Ben ba na Bangarukiye Daniel. Iyo ndirimbo rero nziza nziza cyane rwose bwite ku muntu ari nkundi, nabyo wagira ngo hari Dr. Togene yari yayumvise mbere yo gukora iryo jambo. Ndabona ndamwumva Dr. Togene gatoya, ariko ntabwo ari we n'undi uri umuhamagara. Ndagira ngo rero dukomeze kino kiganiro twumva iryo jambo rye, aratangira ati hari ibintu bitanu bya ngombwa cyane tugomba kugenderaho: kugira umutima w'umuntu, kugira umutima wo kwihangana, kugira umutima wo kwigisha no kwiga. Kuko umwigisha mwiza ni n'uzi kwigira kubo yigisha no ku bandi. Cya kane ati kugira umutima w'umucuruzi. Kugira umutima w'umucuruzi ariko utari umucuruzi nyine umeze nk'uriya w'umudutsiko twagiye tuyogoza u Rwanda ku ngoma zanyuranye, bikaba noneho byarahumye kumera ari kuva hazaho agatsiko ka FPRDMI. Kugira umutima w'umucuruzi rero ni ukugira umutima w'umucuruzi ucuruza neza, umucuruzi wumva ko inyungu y'uwo acuruzaho nayo ari ikintu cy'ingenzi, bityo akavuga ati nzacuruza ku buryo burambye bwiza kuko n'uwo ncuruzaho nawe akuramo inyungu akanezerwa. Kugira umutima w'ubucuruzi ariko kutitekereza gusa, utekereza n'ucuruzaho. Cya gatanu muri ibyo bintu bikomeye cyane yatugejejeho muri iyo nama ikomeye, izo nama zikomeye yatugejejeho, hari kugira umutima wa discipline. Aho avuga ati nta discipline iriho ntacyo abantu bose bageraho. Biriya bihugu byose bikomeye tubona, Ubufaransa, Ububiligi, Amerika, abo bose cyane cyane bagiye biha intego bakayubahiriza kubera discipline baba bafite, bati rwose iki kintu tugomba kugitezukaho, tugomba kugikora uko twagisezeranye, tugashyiraho imbaraga zacu zose n'umutima wacu wose. Icyo kintu cya discipline ni nacyo rero cya gatanu. Dr. Togene Rudasingwa, umuyobozi w'ishakwe Rwanda Freedom Movement, yagikomeyeho cyane. Akaba yashoje ijambo rye asaba buri wese kujya yigomwa byibuze buri munsi minota nk'icumi byashoboka irenzeho, kugira ngo atekereze kuri izo ngingo zose, kuri izo mbuto ishakwe Rwanda Freedom Movement yiyemeje kubiba. Buri wese akumva kandi yuko kuba ariho abikesha Imana, ko atari afite ubwenge burenze ubwo abatakiriho bahitanywe na biya bintu by'intambara zinyuranye zayogoje Abanyarwanda n'u Rwanda. Ko ayo mahirwe ukiriho wese agomba kuyafata rwose nk'ikintu gikomeye, akumva afite inshingano yo kugira ngo ibyo abatakiriho batashoboye kugeraho agomba we kubikora. Uwo mukoro rwose ukaba udusaba gutsinda urwo rugamba twiyemeje, tugendera kuri izo ndangagaciro nyine dukomeyeho. Ibyo rero nyuma yo gushimira bagenzi be yavuze rwose ayo magambo, tukaba tugiye kumva iryo jambo rye. Nizere ko muri urwego rwa tekinike biri budushobokere, kuko mbonye dutangiranye n'ibibazo. Reka twumve ijambo rye noneho nawe yabashije kuboneka tuze kumwumva nawe asobanura, mubaza kugira ngo asobanure ingingo zimwe na zimwe.
Murumva uburemere bw'umunsi ndetse bibuka ubwigenge bw'Abanyarwanda mu Rwanda, akaba noneho hari igikorwa cy'ingirakamaro twongeye gushimangira, ariko tumaze igihe muri uru rugamba. Ntabwo turi babasha kuri bene izi ngamba. Ubwo nagira ngo mbashimire kuba mwaje mukumva nyine n'ubwo butumwa bushya bwo kubabwira ikindi kibi cyo dusangiye. Muri ibi byose nagira ngo nashimire Imana, nshimira Imana kuko ku giti cyanjye ndi umuntu wemera kubera ko ubuhamya bwanjye abenshi dukorana murabumenyereye kandi muzi ko mbuhagararaho cyane. Impamvu nta yindi ni uko mbona ko Imana iyo yatwemye twebwe abemera kandi Imana niyo mu by'ukuri iduhora imbere. Ntabwo hari n'ibintu gusa by'abanyamahanga, murabizi nk'uko y'abanyarwanda kuva kera abazungu si bo batwigishije Imana. Imana y'u Rwanda yahozeho kuva kera, na ba sogokuru barayivugaga. Ibyo rero nkaba nshimira Imana kuko ari itugejeje ahangaha, kandi mpamye ko izakomeza kutuba imbere mu bikorwa byo duteganya gukora, kandi duteganya gukora tutireba ahubwo tureba imbere cyane. Ubwo tunashobora no kurebesha amaso, ariko Imana yo irahabona. Hari umuntu wari umwami ukomeye cyane mu mateka y'Abayahudi, umwami witwaga Solomoni. Mu isengesho rye yasabye ko Imana yamuha ubushishozi, ikamuha ubuhanga kugira ngo azashobore kuyobora abantu mbese yayoboraga nabo b'imitima inangiye. Abantu bagira imitima inangiye ntabwo ari Abanyarwanda gusa, ku isi hose mu mateka babayeho. Nabyo rero nagira ngo mu by'ukuri uko duteraniye aha turi abayobozi, turi abayoboke, mu buryo dutangiye reka dusabe Imana mu by'ukuri ngo iduhe ubushishozi, kuko imitima yacu tubiziranyeho iracyanangiye cyane. Ibi bintu rero dutangiye ni ibyo kugira ngo twigobotore muri uko kunangira imitima yo gusa nk'abakurikirana cyane ibikunze kudutinda no kutuyobya, ariko cyane cyane ibintu bishingiye ku rwango rukomeye cyane Abanyarwanda bamaze imyaka myinshi cyane basa nk'aho babibye. Ingaruka zabyo nta zindi rero ni izi ntambara z'urudaca tubamo, ni ubuhunzi tubamo butajya burangira, ni umwiryane duhoramo utajya urangira. Buri banyebantu muri generasiyo yose ikunze kuzivuga ko izarangiza icyo kintu cy'umwiryane n'amacakubiri ashingiye ku moko n'uturere, ariko bisa nk'aho byatunangiye. Ubwo rero kuba natwe uyu munsi twongeye kuvuga ngo twiyemeje twebwe nk'Abanyarwanda n'abazadukomoka uko tuzakomeza gushyiraho iryo tafari cyangwa se urwo rubariro rwo kubaka iyo nzu nshya iyo twita u Rwanda tuzabanamo mu mahoro, tukabanamo mu bwuzuzanye, tukabanamo mu bwubahane, tukabanamo mu mahoro, tugasangira agace na kenshi. Iyo nyota nuko gutekereza ejo hazaza, niyo dufite uyu munsi. Ibyo mwumvise mu byo iri tangazo bamaze kubagezaho mu by'ukuri nibyo twavugaga, kandi tukabivuga tuzi ko bifite uburemere cyane. Ubundi abantu bakunze gutekereza mu gihe cya bugufi cyane, ariko mu by'ukuri iyo ugiye kureba umuntu yaremwe ari umuntu uzamara imyaka mike cyane ku isi, urambye kuri iyi si cyane, kimwe ariko kiriho amashami atatu. Numva nashimangira benshi bagomba kuba bavuzeho uyu munsi.
narateye uturabyo twurukundo umunsi umwe hadukira
kurushaho kumererwa neza mu mibiri
batanya musangire ngende gani byiza bimuvugurure cooperative ariko cyane cyane mwivugurure ubwanyu Mwisunge kumizire tiba shigikire Kujiruko Kutura neza abatoza Hamwe no kwita kubidukikije Mubiharanire udacogora Amajyambere ababwira Amajyambere abatoza Amajyambere Ibimba Gambikuye kumutima na kanama ka kivandimwe cyo nimukomere ku Bunyarwanda mizero y'igihugu amajyambere ababwira amajyambere abatoza amajyambere
ndawambari kamba kundukeshe bagenzi bawe wirakanye umuryano komeza ukunde kutwibuka nituba muratanya bibwa igikundiro nituba muratanya bibwa igikundiro Ganwishe maryinshi mu masabu kuru yose utwibutse urugwiro rw'ibihe twabanye byose ituma murata nyamibwa igikuriro bituma murata nyamibwa
Muvandimwe Joseph uranyumva?
Ndakumva neza muvandimwe Togene.
Wa, byatugoye cyane byangoye cyane kuza muri studio.
Byanze.
Nuko ngira ngo ndabyibagiwe ntakimenya uko baza muri studio.
Byanze cyane, ikigoro n'agitangiye cyari kimaze nka hafi iminota 30 mu byukuri.
Nagikurikiranye n'umvaga ari na kugerageza kukuvugisha nkumva utabyumva.
Akufikida nta kintu ntabwo nayo inkuruzi na gato ntabwo byegumereka kuri muri studio ntabwo byagaragaraga
twakomereza rero aho warugeze
aho naringeze reka ndebe niba ijambo ryawe bwavyo ni nari narihagaritse kandi ntabwo nza ahantu ryarigeze uko ntekereza
komereza kuko bise mu muri introduction wavuze wari wavuze biriya bintu bitanavuze ndetse unabisoza ubwo igihe cyadushiranye wenda ntiwakongera kutubizaho wenda wareba niba hari ibibazo mbaza cyangwa se comment
nabikubaza ibibazo yego no gusubiramo muri izo ngingo nkazisubiramo kuba byo zivuga
yes hanyuma tugahita
ubu turi muri studio deja turi muri studio
rwose turi muri studio neza
abantu bari batwumva
bagomba kuba batwumva
urakoze cyane nyine ibibazo twabigize bya studio ariko ijambo ubundi abantu bari batangiye kuryumva hari ibintu bitanu washatse kugeza ku banyarwanda bari bitabiriye uriya munsi mukuru ibintu bikomeye cyane bitanu ikintu cya mbere bavuze tuti abantu bagomba kumenya ko turi imbere na mbere abantu mbere yo kuba abanyarwanda yo kuba abatutsi yo kuba abahutu yo kuba abakiga yo kuba abanyenduga turi abantu ukavuga uti kubona umunyarwanda agenda akica undi umunyarwanda akagira urwango rutuma atekereza buri munsi ko kanaka agomba kwicwa cyangwa guhunga uwo muco wagiye uranga abategetsi bakomoka muri utwo dutsiko kuko wari wikomye ikintu cyitwa udutsiko cyagiye kizambya igihugu utariko rero twebwe nk'abanyarwanda usanga mu by'ukuri n'ubwo umuco ukomoka muri utwo dutsiko uwo muco waradusakayemo ku buryo usanga umunyarwanda atifuriza undi amahirwe ugasanga mu yandi magambo rwose utwo dutsiko twaranduje abanyarwanda ugasanga abanyarwanda twarabaye ingwate z'amoko ingwate z'uturere kandi ibyo byose ntabyo twaremye mu byukuri twarabyisanzemo ku mugani w'iriya ndirimbo nari natangije ya Ruremire na bagenzi babyumvuhore ba Ben Ngabo n'abitwa ba Daniel na ba Daniel indirimbo nyine ivuga ati umuntu nkundi ati twisanze turi muri iki gihugu ntitwagihisemo twisanze turi mu bwoko n'ubu ntitwabuhisemo nawe rero muri iryo jambo ryawe niko wabivuze uti ntabwo umuntu yagombye kujya kwica undi ngo arare rwose amajoro amwe amushakira ibibi cyangwa amwifuriza ibi atumututsi yisanze ari umututsi niko wavuze utumututsi yisanze ari umututsi utumuhutu yisanga ari umuhutu utumutima rero uwo mutima w'ubumuntu niwo tugomba gutangiriraho kuko turi abantu mbere yo kuba abahutu mbere yo kuba abatutsi aho kigabanye nduga n'abandi nkabonga ibyo bintu bivuze cyane mbere yo kuba abagande ibyo bita abagande muri iki gihe abasupecya n'andi mazina abanyarwanda basigaye bakunda kwitana atugo ibyo byose nitwe tuyigira ibibazo ati iyo nubwo utakoresheje iyo jambo iyo mbo rya diversite utiyo diversite rwose si ikibazo nitwebwe kibazo muri icyo kintu cyacu cyo kubura umuntu atu umutima rero w'umuntu niwo tuvu niko wavuze uti niwo tubuze kugira ngo mbere twumve ko mbere yo kuba ibyo byose turi abantu kandi tugomba kwifata nk'ibiremwa by'Imana ko tutagomba kwambura abantu ubuzima mu mwanya kandi tutaranabubahaye uwo mutima wutinzeho cyane ndagira ngo uze kongera kubigarukaho ikintu cy'akabiri wagejeje ku bari baraho ngaho bavuze ati tugomba kugira kwihangana guhambaye cyane cyane ko turi mu bibazo bikomeye ibibazo bitubabaza cyane bikomoka amateka yacu aho ntiwageze arucunshu nk'uko mugenzi wacu Ndahayo Jene ukungirije mu buyobozi bw'ishakwe Rwanda Freedom Movement ntabwo aho wahereza rucunshu wahereye muri za 59 uti na nyuma yaho 59 na nyuma yaho uti rwose mwumva ukuntu abanyarwanda twese twakubititse abanyarwanda batutse abahutu ubwo ngubu byo byose ntibabivuze ariko buri wese yumva ko bavuga abanyarwanda batutse abahutu ndetse n'abatwa tudakunze kuvuga ko nawe aravuze uti abatwa bo baragowe baragatoye ntibaba muri utwo dutsiko ariko ibikorwa bibi n'utwo dutsiko ibikorwa bibi by'utwo dutsiko bibagiraho ingaruka zitagira ingano uravuga uti iyo bitaba ari ukwihangana nk'umuntu wese ubimbuto agategereza ko izera abantu bagombye mu by'ukuri kuba baracitse intege bavuga uti ikintu cyo kubimbuto tugomba kugira icyo kintu cyo kwihangana tukamera nk'abahinzi mbese tukagira ikintu cy'umuntu yakwita sagesse wisdom y'abahinzi ugira gutya akavuga ati abahinzi n'aborozi ati iriya nkoko ndayoroye nzareke tera amagi yaturage noneho ntegereza imishwi nayikure bityo ngira inkoko nyinshi uko kugira gutegereza nyine umuntu dukesha mbese mu gisekuru cyacu cy'abahinzi n'aborozi twagombye kubikomeza nyuma yuko twagiye no mu bindi bintu birimo amashuri ariko tukagira buri gihe icyo kintu cyo kumenya kwihangana kumenya gutegereza ntituhukire byihuta cyane nk'uko udutsiko dukunze kubikora ibyo bintu wabitinzeho ni cyane avuga uti gusarura uvuga ngo urabibijya ku kanya ngo ejo usarure mu bintu wakagombye gutegereza wenda amezi menshi cyangwa se n'umwaka bitewe n'igihingwa uti ibyo bintu nyine ni indwara y'udutsiko ituma n'ibyakagombye kumera neza bimera nabi avuga uko kwihangana tukomora kuri utwo dutsiko twagiye tuyogoza igihugu byagiye nabyo uko kubura kwihangana nyine nabyo byagiye bibura mu banyarwanda wavuze ukoresha n'ijambo icyongereza rimera nk'ikifaransa mu by'ukuri patience ndi wabaze patience mu cyongereza ukoresha n'irindi jambo ukomora mu bwana bwawe rya ndiyubwo uvuga uti harimo abagore bagira gutya nyine akaba yacu umugabo ngo bakaba ari bandiyubwo mu by'ukuri kutazigamira ejo ndakureka bigarukire ku ryo jambo nange rya ndiyubwo sinari ndize ikintu cya gatatu watinzeho wagize uti tugomba kugira umutima wo kwiga no kwigisha akavuga uti umwarimu mwiza ni n'umwarimu umenya kwigira kubo yigisha uti abanyarwanda miliyoni 11 iba buri wese kubera ko buri wese afite icyazi kurusha undi kandi yakwigiraho n'undi atiba buri wese yari afite umutima wo kumenya kwiga no kumenya kwigisha ati rwose ati wazasanga mu gihugu tugize abantu bakomeye cyane nk'uko ibihugu nka bya Amerika zagiye zigira abantu nka Bill Gates cyangwa se mu bindi bihugu by'abakoze umuti wa penicilline ndumva ari Sir Fleming nubwo utamuvuze izina nubwo ari aho uri mu Bwongereza uti haramutse abaye abantu nkabo habayeho umutima wo kumenya kwigisha no kumenya kwiga no kumenya cyane cyane ko ibyo ngibyuvumbuye ibyo ngibyuvumbuye utavuga ngo nibigira kanaka kamaro ngo ni bibi ukavuga uti bizagira kamaro wese uzumva byifuza ko bimugira kamaro kugira umutima wo kwiga no kwigisha no kugira ngo nyine ugire kuri umutima w'ubucuruzi giye kugeraho na wavuze ni ibintu nabyo watinzeho icyaka ni nyine narimaze kukivuga umutima w'ubucuruzi utari ko bitari nk'abacuruzi bo mudutsiko udutsiko tuya twabaye ku bwa Habyarimana ba Kagame na FPRDMI aho nyine basibanga byose bagasibanga ibintu byose uti ku umucuruzi mwiza ni ukumera nyine nko Bill Gates ukaba umuntu wahanze cyangwa se wahanze penicilline nabyo mbigarukewe warayivuze wari ugeze cyane cyane mu gicuruzi hakabamo iyo esprit uwo mutima win-win kugira ngo nyine niba wungutse unatekeze yuko rwose uwo muntu ugiye gucuruzaho nawe niyishima nawe ubwawe bizagira ari icyo gicuruzwa cyawe kibizakigira kamaro ari nawe ubwawe bizakugira kamaro ugatekereza n'ubucuruzaho nyine cyo kugira umutima w'ubucuruzi ariko umutima mwiza utari umutima uranga udutsiko nyine duhangika hari terme iba mu Rwanda bita guhangika ni ukuvuga gufata umuntu ukamusondeka ukamuha ikintu kimubabaza cyane ahubwo kandi yabigitanzeho ibintu bityo ntabone icyo yarakitezeho ikintu cya gatanu wavuze wakomoje ukakivuga na cyo ukagitinda uti no kugira mentalite umutima mentalite ya discipline uti nta kintu abantu bashobora kugeraho na gatoya nta kintu dushobora kugeraho na gatoya tudafite discipline uti kugira discipline mu bitekerezo mu bikorwa mu byo tuvuga mu byo dukora uti yaba twa dufite umutwe ufungutse watinze n'ikintu kintu kitwa umutwe ufungutse wabuvuze henshi uti iba twa dufite umutima ufungutse imyaka myinshi tumaze mu mahanga twakwigira byinshi mu bihugu twabayemo uti kumenya kwigira ku bandi nk'abanyamahanga tukagundira ibyiza ariko byacu byo muco wacu biri byiza ati bihugu uti bihugu ubufaransa ubirigi amerika amerika uti na ntoya tu Rwanda rusha imyaka yo y'imibereho yo kubaho uti ibyo bihugu byose byagiye binyura mu nzira zigoye bimwe na bimwe kanyura mu ntambara zikomeye ya kabiri ya mbere n'izindi zabayeho utari ko rero bakabasha kubyivanamo bakavana imbaraga zikomeye uti kuki rero tutabasha kugera kuri kubyo ibyo bihugu byagezeho nibyo rero wavuze uranasoza mu gusoza uza kugira uti reka mbabwire kutuntu tubiri uti tugomba kugira igihe cyo gutekereza ku bibazo bikomeye dusangiye uti niyo twafata iminota byibuze nk'icumi ku munsi tugatekereza kuri ibyo bibazo bikomeye dusangiye tugatekereza kuri ubwo buryo bwo kubibona ibisubizo byibuze iminota icumi ku munsi ibyo byose byatuma dutera imbere ikintu cya kabiri nacyo wasozeje wavuze uti tugomba gusubiza amaso inyuma uti muri uko gusubiza amaso inyuma tukareba ukuntu hari abanyarwanda benshi batuvuyemo batagize amahirwe nk'ayacu batagihumeka nk'uko duhumeka uvuga uti tufite privilege uti mbese turi nk'ibikomangoma kumwe bavuga ngo bivukana imbuto tudifite privilege kandi ntacyo twatanze yo kuba tukiriho tugihumeka uti yo privilege rero ayo mahirwe kuba Imana yera yaduhaye nyine tuta mu byukuri tutarayakoreye kurusha abo bandi batayafite yo privilege ayo mahirwe araduha obligation araduha umukoro araduha responsibility kuba ariho uno munsi n'abazavuka ejo n'ejo bundi kugira ngo tugire icyo tumara kugira ngo tugire ibyo dukemura byananiranye kugeza amagingo aya ngaya ati kandi tukaba tukanashimira n'Imana nyine yatumye tugera kuri ibyo byose kuko wanatangiye ikiganiro cyavuze ngo ndi umuntu wemera uti ndi umuntu wemera Imana cyane rwose uti kuri ge niyo iba ingejeje ahangaha niyo tugeje ahangaha uravuga uti dutangira urugendo rurerure uti tuzakora byinshi n'abazadukomokaho bazagire aho bahera uti yo privilege ayo mahirwe twagize uti rwose tugomba kuyabyaza umusaruro uti kandi rero tuyo privilege mwampaye na mugwanyo kubayobora ntitugomba kwitatira ibyo twiyemeje tugomba kubikora mu mutima mwiza nta gushihurana nkuko iyo ngeso mbi nayo yagiranga udutsiko n'abantu bagifite umutima udutsiko muvandimwe Togene rero nsubiye mu magambo ya mu byukuri ariko sinshobora kuyavuga nka nyirayo nagira ngo ufate ijambo noneho ugende wenda udevelop ugende ijambo kurindi ureba uti nkaha ngaho uti nashaka kuvuga iki ngiki cyangwa se uti nakongeraho iki ngiki ijambo ni ryawe muvandimwe Togene.
Murakoze cyane rwose bwana Joseph Ngarambe uranyumva?
Ndakumva neza cyane.
Mbanze ngushimire cyane ubuntu mu byukuri umaze amezi menshi tugifite radio ihuriro kugeza kuri aya magingo mu bibazo byoroshye bya technique ariko buri gihe ibitekerezo by'abanyarwanda ibitekerezo byacu ukabona ibyo ari byose uko byahitana abaza ngo mbanze ngushimire Yosefu kandi mbivanye ku mutima icya kabiri nuko ndabona igihe tubanye gice cyane nagira ngo nsabe iki ni ikiganiro kiremereye cyane wenda tuzagicemo ibice bibiri ubwo wenda niba bigushobokeye uzashaka undi mwanya tugakora kuko uyu munsi wenda ndavuga ku kintu kimwe gusa ko ngomba kuva muri studio wenda mu yindi minota 15 maximum 20 nagira ngo rero ngusabe niba bigushobokeye uzashyire kuri program igice cya kabiri ndetse n'igice cya gatatu
ndatekereza ngo
ni ibintu birebire
tuzabiganiraho tubishyire kuri gahunda
nabwo rero nahere ku ukuntu mu byukuri ibyo navuze ubivuze mu magambo make uvuze neza cyane ku buryo bishimangiye ubu twiganira ni nk'abantu ku gicaniro twiganira nimugoroba kuko nicyo twiyemeje ko tuzajya tuganira mu ituze nta huti nta mbese nta kintu cyashaki turiho tuzajya tuvuga
ibyo dutekereza ibyo twemera burya ntibinagoye abantu bavuga ibyo batekereza banemera
nangirire no kuri nkutangiyeho urugero ubundi ntibinasanzwe kugira ngo umuntu atange urugero undi kandi yicaranye ariko ndavugaho ibyiza ntabwo nkuvugaho ibibi urumva nkuko nahoze numva usobanuye ibyo navuze nkumva ahubwo ubivuze neza kurusha uko nabivuze icyo bivuga rero ni icyo bivuga ni uko muri kiriya kintu wenda ni nacyo ndi buvugeho uyu munsi guta cyo kumenya uko uba umwarimu mwiza ariko ukaba n'umunyeshuri mwiza urabona Joseph kumenyana kwawe nanjye ntibirenze imyaka 6 twamenyanye mu kwezi kwa 12 umwaka dushinga ihuriro Rwanda National Congress ntabwo twari tuzanye y'icyo gihe ariko impamvu mpereye kuri icyo ngicyo cyo kuvuga nti ushobora no kubana n'umuntu cyangwa se ubana n'abantu utazi neza akamaro kabo uko kangana ubushobozi bwabo uko bungana kandi ushoboye kumenya akamaro k'umuntu n'ubumenyi bwo bungana no kugira ngo ubabyaze umusaruro ahanini biragoye impamvu rero mbivuze ni uko tutaratangira ihuriro rishya no kugeza kuri aya magingo ubwo turi muri Rwanda Freedom Movement icyuko mu by'ukuri ufite impano y'ubwari ntabwo nari nke tutaragera kuri iyo stage yaho ushobora kujya kuri radio ugasobanura ibintu nubwo hari bimwe abantu kuko nyine ko twiyemeje kuvuga ukuri hari igihe ari uko kuvugisha ukuri hari abantu bishobora kumva bitoneka ariko niko twiyemeje yuko natwe tugomba kwitoneka mu kuvugisha ukuri kuko ayo mateka y'igihugu cyacu si twe twayabayemo gusa abandi bayabayemo gusa aho twese turayasangiye icyo cy'uko Yosefu uri umwarimu mwiza nagira ngo nkigushimire kubera ko nk'ubwo ngubwo usobanuye ibyo bintu magambo make numva nange ubwanjye biranyuze kuko uburu ko ameterije iryo somo nk'umunyeshuri ariko umunsi waryigishije
rakoze rakoze
uyu munsi waryigishije
nange narahigiye umuntu ariga mu by'ukuri turigishanye turi
icyo rero nagira ngo rwose nyishimangire wenda ni nacyo ndi butindeho nimbona mfite akanya kandi gato ndagira indi ngingo nafataho kubera ko mu bwarimu iyo tuvuga ngo igihugu cyacu tuvuge tukisha ishuri tukavuga tuti umubare w'abantu barimo n'uwo mubare Yosefu Sinjya yuko abanyarwanda bangana iyo ushyizemo abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu nabonye u Rwanda bara kuvuga ko bari hafi kugeza miliyoni n'eshatu niba ari tekinika kugira ngo babone imfashanyo simbizi sinzi uko bungana kubera ko nibyo kubarura ntibijya bikorwa neza mu Rwanda
kubera ko neza imibare ni ukuyifata nyine ukwiri ariko nta bayitekinika nayo bigaragara
bayitekinika urumva rero uko bungana kose mu gihugu cyo nagerageza kuvuga uwo munsi no ibintu byose tubamo mu buzima iyo ufite uwo mutima wo kumva ko ugomba kwiga kandi ukiga kugeza igihe uzagira kuri iyi si nta gihe cyo kwiga kijya kirangira kandi kwiga si ugufata igitabo ngo usome gusa ahubwo ahanini ibyo twiga twigira mu byo dukora tukigira mu byo tureba tukigira mu bo duhura nabo ibiganiro tugirana nabo tukigira ahantu tugenda tujya ndibuka kera za 90 ibintu byo twigaga kuri amateka y'isi ndetse na geography sinzi uko harya geography mu kinyarwanda bayita iki yo
ni geography nuvuga geography ni umwe kimwe no mu gifaransa barabyumva abantu bayize geography ni no kumenya mu by'ukuri imiterere y'isi n'ibidukikije ni kumenya imiterere y'isi
kubwo tutarara ntaraza hano muri Amerika cyane nkiri muto turi muri FPR mu nkotanyi naje no bwa mbere na mbere muri 1991 ariko ahanini mu uburyo umuntu aba afite igishushanyo wumva ngo Amerika iyo utarigeramo hari ukuntu uba ufite igishushanyo cya Amerika cyo wihaye mbese ibyo wize abarimu bakwigishije
ibyo wize ibyo wakuye muri za sinema n'ibindi nk'ibyo
ariko ndabibuka iyo ugeze ahantu ahanini uhita ureba ko cya gishushanyo wari ufite mu mutwe wawe cyaho ugeze icyo gishushanyo nari mfite cya Amerika mu mutwe wanjye n'igishushanyo kibonye imbere yanjye ukaba ko ari ibintu bitandukanye rimwe na rimwe hari ibyo usanga utaribeshyeho cyane ariko ahanini igishushanyo cy'uba ufite usanga ko kidahuye na reality y'ukuntu ibintu bimeze by'ukuri n'u Rwanda rwacu iyo twese dushoboye mbese kumva ko turi abanyeshuri neza abanyeshuri bahora bafite iyo nyota yo kwiga buri gihe kandi tukayifatanya n'iyo kumva ko dukwiriye kuba abarimu kubera ko ubwarimu nta kindi ni ukugerageza kureba ko ibyo uzi ushobora gufasha abandi ariko kubafasha cyane cyane apanda kuvuga ngo batekereze nk'uko utekereza ariko kubafasha kugira ngo bitekerereze ku giti cyabo nicyo gituma n'abana turera mu ngo zacu umwana aravuka ukamurera ariko muri uko kumurera ntabwo rero uvuga ngo yaba uyu mwana wanjye rwose yazaba atekereza nkanjye akamera nkanjye kuko ibyo niyo waba ubitekereza hari igihe ababyeyi dutekereza dutyo ariko twibeshye kuko uruhare rwacu ni ugufata umwana ngo ni ugufasha umwana kugira ngo akure azashobore kwitekerereza azajye mu ishuri amaherezo ashobore gushaka ashobore kugira abana be azagira abuzukuruza kugeza igihe nawe azasazira nk'uko nawe ubu uzasaza ntabwo rero muri kwigisha ntabwo bidusaba ngo buri muntu tumureme nk'uko ishaki impamvu mvuze ibyo ngibyo ni iyi nuko muri ya makosa ukuntu dutsiko twayoboye u Rwanda amagana n'amagana bikagenda bikagera za rucunco bikavaho icyo gihe akaza abakoloni bakagira ibyo batwigisha nabo tuzagisubiraho ni tuvuga amateka kuko ari byiza twavanye ku bakoloni ntabwo ari bibi gusa ariko
ariho gusa
hari ariko hariho n'ibyo hari byiza ibyiza byinshi byo ibibi nabyo twagiyeho n'ibyiza
hari naho baturoze nabo
hari naho baturoze ngo mvuge kuri icyo cyo nuko utsiko buri gihe utudutsiko twagiye dutegeka u Rwanda nanga no gukoresha ijambo kuyobora kuko ubundi ubuyobozi ni ikintu positive iyo umuntu uyobora ubundi umuyobora neza ntuvuga ngo namuyobora
ubundi uyobora yobora neza ni ugutegeka nyine
n'ubutegeka utegeka nabi kugeza kuri aya magingo iyo wumvise yagatisimo yo nanjye nahoze ntera ya y'inkotanyi ukareba agatigisimo ya emerende yo bahozemo reba agatigisimo ya parumehutu mbere yabo ukareba agatigisimo y'abakorone kadigisimo y'ubwami buri teka uko bumva ibintu uko babona igishushanyo cyo bafite mu mutwe wabo bashaka kuvana icyo gishushanyo cyo bifite mu mutwe wabo bagashaka kugira igishushanyo cyo buri munyarwanda wese akwiriye kuba afite ni nayo problem no kurogeza kuri aya magingo nk'ubu ngubu duhanganye n'iki kibazo nyine cyo kumva nka Kagame na kariya gatsiko ke ka DMI baravukanye imbuto ubu bakaba biyimitse bakazamara imyaka ngo yo bashaka bakazareba abandi ngo babisigira kuko icyo nicyo gishushanyo bafite cy'u Rwanda n'uko u Rwanda rukwiriye kuba ruyoborwa rutegekwa naho urumva rero ntabwo umwarimu mwiza ariko akora umwarimu niyo uri mu ishuri nigishijeho nigishije muri kaminuza nigishijeho mu mashuri ya secondaire nigishijeho ndetse kera tukiba mu mpunzi iyo twajyaga mu biruhuko badusaba ko tujya kwigisha aho ngaho mu mashuri y'impunzi nka volontaire nk'abavolontaire najyaga njya kwigisha uretse ko ntarinze ukuntu abantu bigisha ubungubu nibwo maze kurushaho kubisobanukirwa ishuri umwarimu nka mene wa muntu ubuyoboye orchestra undujya imbere afite agati arimo kubwira mbese gutanga urabyo cyashaka kuvuga Yosefu wa muntu
ndabibona neza kandi nyine umuntu wafashe
ntabwo ari uririmba ntabwo bari uririmba
oya
harandi hari abafite kuririmba batya hari abafite ibikoresho bitandukanye mwakamenya ukuntu agomba kuririmba ariko kubera aba bayoboye bakamenya aho bagomba guhuriza kugira ngo indirimbo umuziki uze kuvamo koko ushimishije n'abawumva umwarimu rero mu ishuri ni umurimo we kugira ngo afashe abo banyeshuri buri umwe kugira talent mbese ibintu by'Imana yamuhaye cyangwa se n'abatemera Imana kavukire ye ibyo yaba ubwo bushobozi bwaba afite kugira ngo bushobore kuzamuka buzamugirire akamaro ariko bugirire n'akamaro yaba umuryango we yaba ari community arimo yaba ari isi yose urebye Afurika akarere cyangwa se isi yose abantu bagiye bahanga nk'izo ngiro twagiye tuvuga za penicillin cyangwa se basketball urumva ko ibintu bakoze bagiriye akamaro abantu benshi uko rero kugira ngo ube umunyeshuri ufunguye umutwe ahanini bidusaba hari za situation tugenda tunyuramo bikadusaba yuko umera nk'umwana urebe uba ufite umuzazi twese Yosefu urabizi abana bato n'abagiye bakire bato n'abandi murabizi ababyeyi bafite abana ugira utya mwagenda mugiye ahantu muri restaurant abana mbese buri teka bahora bafite mu cyongereza bakita curiosity no mu gifaransa
amatsiko
ukabona barajagata ahantu mbese ugasanga twebwe nk'ababyeyi cyane cyane ko tuba dushaka kwerekana ko dufite discipline mu family abantu ukagerageza kubacyaha ngo nibaceceke nibicare niba ariko ntabwo ariyo
mentality y'uko ariko baranga bakakomeza kureba aho hantu
yes baranga cyangwa se nk'ahantu uzarebe Yosefu aho ngaho nk'ibi ngibi bitugora bya tekinike jyewe nawe umwana apfa kubireba nta muntu kandi ubwo gye nawe tuba twasomye bya bitabo bizana n'izi za technology baguha telefone ukashaka kujya kureba user's guide niko bayita yindi bayanditsemo ngo se ku bintu bikora ariko umwana ntabwo ari gukora abona iyi computer akagereza ageza kubikora agakora amakosa ariko agavuva
now vuba cyane
uko tugenda dukura rero niko ibyo ni ibintu muri psychology yigisha science yigisha uko tugenda dukura tugenda dusa nkaho duta iyo mentality y'umwana yo kuba open yo kugira amatsiko yo kugerageza ikintu nubwo yakora amakosa akabaza ati ndayakora ariko ndabyigiramo ejo jo wundi bizamfashe kuba narametrije ibi bintu nshobore kubikora neza urumva rero iyo mentality yo kumera mu byukuri umwana muri icyo kintu cyo kugira amatsiko cyo kureba n'ahantu ho twagiye hose ukaba Yosefu wajya mu Faransa aho ngaho ukibaza ukareba amateka y'Ubufaransa ukavuga uti ariko aya mateka y'Ubufaransa twebwe nk'u Rwanda tuyigiramo iki cyiza cyatugirira akamaro aha ngari muri Amerika ugenda ukajya nk'ahantu hose ukareba wajya nk'ahantu bakakubwira bataha niho abantu batangiye guhanga ibintu by'indege nta ndege yabagaho mu myaka irenzeje mu mwaka w'1890 nta ndege yari iriho ibintu by'indege tubona za tekinoloji nyinshi tubona ni ibintu by'abahanga by'imyaka ijana ndetse imyaka 50 ishize ndetse imyaka 20 ishize ibyo bintu ho kavuga uti utari kwa abantu ko bo batavukanye imbuto ko bafite ubwonko nk'ubwacu ibi bintu bagiye babigeraho bate icyo kintu cyakiriyo zite ni ikintu mbese mu byo kwiga no kuba n'umwarimu gikomeye cyane kuko umwarimu mwiza agerageza kureba uburyo afasha abanyeshuri kugira ngo icyo kintu cyabo cya curiosity ye kukicubya ahubwo abafashe kugira ngo barebe uko bakizamura umunsi ku wundi nawe ubirebye rero ku rwego rw'u Rwanda miliyoni wenda tuvuge 14 ukareba abana bacu bakiri batoya bari primaire abari muri secondaire abari muri university abari mu mashuri yigisha ubukorikori hirya no hino bari abantu baba mu gakinjiro bakora ibintu kuko ni abanyeshuri kandi ni abarimu uyu muntu azi kubaza uzarebe yigisha abandi uko babaza uzi gukora biriya bintu by'imitarimba akamenya ukunda byigisha umuhenzi mworozi uri muhe muri saa sekiteri ni iki dukunze gusuzugura no mu mvugo yacu utudutsiko
niko kaga ni ibintu twasuzuguye kandi nibyo bidukora bituma tutaratera imbere
tudatera imbere kuko ibyo bintu byose abo bantu bose ni abanyeshuri kandi ni n'abarimu ahubwo ukaba wibaza uti ese umuntu abantu uranibaza uti abantu kera hataraza n'ibi n'ubu buvuzi twazaniwe n'abazungu abantu bivuzaga byagendaga ibyo akaba ari ibyo bita mu cyongereza indigenous knowledge mbese ni ibintu kavukire byo twabaga tuzi gukora uko imbuto zabikwaga ibintu gakondo uko imbuto zabikwaga
bikomeye cyane ahubwo mu bushakashatsi ubundi abantu bagomba kwibandaho kugira ngo bizanakusakare byoroshye
yes ariko noneho wabishyize ku rwego rw'igihugu umutima wawe wo kuvuga ngo wese ubutegetsi buriho kuri iki gihe ubutegetsi bw'agatsiko bubaho ese bwatumye tuba abanyeshuri beza tuba abarimu neza bahaye ugiye kubaha amanota of course amanota make cyane kubera ko ibibazo byinshi byo dufite ahanini dukunze gupiganwa dusa nkaho dushaka kubara ibibazo byo dufite aho kwihutira no kwibaza ngo ese ibibazo tugenda dushaka tuzabishakisha dute tugomba rero kubishakira mu bwarimu n'ubunyeshuri ariko tubivuga muri ubu buryo turimo kubuvugamo bw'uko buri muntu wese muri buri muntu wese harimo umwarimu harimo n'umunyeshuri icyo rero ni ikintu buriya tuzakomeza gutindaho kubera ko na kimwe nk'ukuntu abatwa bakurikiranye ubu twashinze ishuri yise ishuri ry'ubuyobozi ngo ari ubuyobozi gusa ariko iyo tuza gushaka twari kuryita ngo ishuri ry'ubuyobozi ndetse ubwarimu bw'umunyeshuri ariko ubwo niko twagize ariko ibi bintu turimo kuganira nibyo tuzigisha muri iriya shuri ariko noneho tubyigiye tunabyige tureba imbere imyaka 50 imyaka 100 kubera ko niko umunyeshuri mwiza umwarimu mwiza niko agomba kumera ugomba kutekereza ubu bumenyi ntabwo bugiriye igihe kuvuga ngo ubwe ngo ibi ngibi byararangiye ntiyongera kubyiga ibyo bintu byinshi nko mu burabizi cyane cyane nkawo Yosefu n'abandi batwumva ibyo byose hanini turana tukajya mu myaka 2500 turimo kwiga filosofi bitwa ba Socrates bitwa ba Plato tukagenda tukagera muri abo ba filosofi baba Faransa tukagenda ibyo bintu byose tukiga ngo rero twebwe ibyo dushaka kwigisha ari iby'uyu munsi gusa kuko harimo iby'uyu munsi bifasha gukemura ibibazo by'uyu munsi ariko tugomba no kuziga no kwigisha ibintu bizadufasha guhangana n'ibibazo twantisipa tuzaba dufite mu myaka 50 myaka 100 mbere tuvuge niba tuvuga ngo dufite imyaka abantu miliyoni 11 mu Rwanda uyu munsi muhindi imyaka 30 iri sinzi za projection ariko imyaka 30 iri imbere ubwo tuzaba turi miliyoni nka 22 cyangwa se 25 none se urwo Rwanda tuzarubamo dutiba tukomeze gutekereza nk'ukundi duteza ubu ngubu turaho dushihurana umuhutu umututsi gatebe gatuyaga agati ku uyu munsi k'abatutsi ka DMK ya kandi ka sinzi uko byagiye bisimburana ibyo byose bisaba yuko turushaho gutekereza tukiga kandi tukanigisha dufite mentalite yo gukemura ibibazo dufite uyu munsi mu gihe cya bugufi ariko noneho tunatekereza imbere yo kuvuga ngo igihe Yosefu batakimuriye imyaka 50 ese u Rwanda ruzaba rumeze rute aho niho twashimangira kuvuga ngo ugomba gutekereza tikurura wishyira kuko rure tuyimaraho imyaka mito mikeya cyane kubera ko n'ababiremereza bakigira ibihinze nka ba Kagame cyangwa nabo yasimbuye bose akumva ko bazakora ibyo ashaka ariko nawe igihe cyafite isi n'igitaya cyane biraruta ko watekereza kuvuga uti imyaka iyo nzaba ntari ku isi niyo myinshi icyo nzasigira abandi abanyarwanda bakajya banyibukiraho ni nk'iki kuhora umuntu abantu tubibukira ko ari abicanyi ari abajura sinzi ko ari umuntu bishimisha kandi kuvuga ngo uzasiga ngo wubatse hari ibintu byo bita monuments ngarambe ni nka beneze
za monima ni ibintu ni monima simonye ikinyarwanda cyabyo
nk'iyo tawa yo mu Bufaransa Eiffel Tower cyangwa n'ibyinanga bya
nka Tour Eiffel
abantu nka isumba izindi zose niya Washington
cyangwa iriya Statue de la Liberté y'i New York nayo y'Abafaransa ngo babakoreye
babakoreye hano muri Washington DC indende cyane niya Washington mbese bakeka
nduba ari ya New York yo ndumvuga
uravuga ya New York hano Washington
Statue de la Liberté kimwe gifite itabaza kinini cyane kirekire gifite metero nyine nk'ijana
hari uko bakareka kuvuga hariho abantu nyine bavuga bati bazikibukira ku bintu byo bakoze koko nk'uyu Washington George Washington wubakiye ari we waba igihangange cyatangiye nyine ibyo kubohora Abanyamerika kwibohotora ndetse igikoroni cy'Abongereza akubaka za institutions bakamwibukiraho akibuka kuvuga ati nzategeka igihe kingana gica hanyuma abandi kandi yari afite no gutegeka igihe cyose abantu bakanabimwubahira ariko abiwacu nyine ntabwo ariko tumva nyine twaravukanye imbuto
ariko irindi somo ni uko bakiriza Abongereza bakavuga ati ariko muri bene wacu tuzabana kandi n'ubabanye neza
absolutely
ariko iyo uki nk'abatutsi nk'abahutu bamaze gutsinda abatutsi muri 1959 ntabwo habaye umubano mwiza n'ubu umuntu yavuga ko abatutsi batsinze abahutu niko bimeze bijya gusa gutyo ntabwo umubano nakaga ni uguhora ugwa ndi nabi uri muri ibyo bintu tubifatiye muri iyo kade y'ubwoko gusa kuko harimo n'ibindi bibazo by'ubwoko bwonyine buhari kuko no muri ayo moko y'abatutsi siko babanye neza no mu gihe cy'abahutu siko bari babanye neza bose, ariko umuntu ayifashe ku buryo urwo buryo irindi somo twagombye gufatiramo nuko abo banyamerika batsinze abongereza bitaga abakoloni, ariko banabakomokaho nyuma babana neza
kandi nabo no muri Amerika n'uyu munsi tuvuga murabyumva murakurikira twese turakurikirana amakuru y'inahanga ubwo ari ukuvuga ngo into nishakira muri Amerika no ariko hariho ibyibanze cyane cyane bamenya ibintu byo kuvuga ngo uzategeka uzaba ufite manda y'imyaka ine gusa rengwa bashobora kugutora rimwe gusa bakuko icyo kintu bagomba cyubahiriza bakamenya ko bagomba kubahiriza yuko nafite kwishyira kizana akavuga ibyo ashaka ntabizire bakamenya ko igihugu kigomba kugendera ku mategeko bagomba kumenya yuko habaho inzego z'ubutegetsi zuzuzanya ariko n'uburyo zicungana urumva rero ibyo bintu byose mu gihe u Rwanda maze kuri iyi isi ntabwo tuzi n'imyaka yarwo kubera ko ibyo tuziga maze uko ingana ntawe ubizi
u Rwanda rwa Gasabo tuzabigarukaho tugerageza kubiganira dusaranganye ubumenyi
yes ariko icyo kintu aho tuganisha kuko Joseph Ramba burenda budiye mu minota cyane nk'itatu
nta kibazo iki kiganiro kirakomeye tuzagisubira tuzagikomerezaho
tuzagikomezaho nicyo ngicyo cy'uko aho gusigaza nyuma zo kuvuga ngo kwarushije abandi kwicana kwarushije abandi gusahura kwarushije abandi kurwana kwarushije abandi guheza abantu mu buhunzi ahubwo twakabaye twibukira no kubandi twigira no kubandi twigira iby'abandi bashoboye gukora kuko ibintu byinshi ntabwo tugomba kuzongera ngo tubihange bundi bushya n'iyi tekinoloji turimo kuvugiraho Yozefu ntabwo yacu ariko twashakishije
tuzayifatiraho igeze nkuko n'abandi bayifatiraho igeze bakayikoresha
ariko ibintu bitatu muri buri kigeganiro cy'iradiyo tugomba kuzajya tugenda tugushaho n'uyu muryango mushya wo twatangiye kuzagenda duho tugushaho nicyo kintu gikubiye muri ariya magambo atatu ariya slogan ya yishwe Rwanda Freedom Movement ibyo bintu byose byose waba umutima w'ubumuntu umutima wo kwihangana kwigisha no kwiga ukucuruza mwiza kugira discipline ibyo bintu byose impamvu tugomba kubigira nuko kwifuriza abanyarwanda ari ubu ari n'uwejo hazaza ko amaherezo yaba mu gihugu kirangwa n'ubumwe bw'abanyarwanda yo kwishyira ukizana ubwisanzure mu gihugu kuko ibindi byose bwa bucuruzi bwa butanzi nta bintu dushobora kugeraho tudafite ubwo bwisanzure ni nacyo twanahera tuvuga ngo mu kwigisha no mu kwiga hagomba kuba ubwo bwisanzure iyo mu bwonko no mu myifatire tudafite ubwo
bwisanzure nk'uko wabikoresheje umutwe
ntabwo byashoboka aherezo rero icyo kintu cya freedom ari bwo bwisanzure icya gatatu ari cya prosperity uburumbuke ariko uburumbuke twifuriza kuri buri munyarwanda wese buri mwana wese mwana w'umutwe mwana w'umutu mwana w'umutwa ndetse twifuriza abanyafurika haba mu karere kacu ndetse no hirya
no hino abaturanyi bacu
n'abandi ku isi kuko iyi si ntitwibayemo twenyine tukabyifuriza n'abandi bafite ubukene twifuriza ko bagomba kuzava ubukene nk'ukuntu abandi babuvuyemo ayo magambo atatu ni twifuriza buri munyarwanda wese ubumwe bw'abanyarwanda bushingiye ku bumuntu kandi ubwisanzure bwo tugomba guhuriraho kuko ni uburenganzira bwacu kandi n'uburumbuke kubera ko twifuza ko igihugu cyacu cyazava mu bukene amaherezo tukajya tureba inyuma tuvuga ngo muribuka cyagenze ngo abantu ngo barwaraga imvune ngo muribuka cyagiye abantu barwaraga amacinya muribuka igihe abantu bararaga mu tudafite amadirishya muribuka igihe kuko n'ibindi bihugu hari igihe byari bimeze bityo ariko ndabivamo tuzabisubiramo ariko nongere ngushimire Yozefu ko uri umwarimu mwiza ubwo mwuga wawe uzakomeza
werekane kuri radio
ubwo zamakaze muri rya shuri yoboye rya shuri ryishaka.
Yes, yes.
Ndumva twari dutangiye mu by'ukuri icyo kintu cyo kwigisha no kwigishanya hagati yacu, umuntu akigisha akaniga. Ni ikitekerezo kitagira uko gisa rwose. Ndumva ari ibintu twese bizatugira akamaro, ariko twizera neza ko nabo tubigezaho rwose bazabyumva bikabagira akamaro. Ibyo ari byose ni inshingano yacu, ni inshingano yacu. Ndagushimiye cyane, ndagushimiye cyane w'ijoro ryiza, nako nakomwe ntiburira, ni umugoroba mwiza.
Kandi nsuhuriza abo mu rugo.
Ndabagusuhuza nawe usuhuza mu rugo. Urakoze.
Bye.
Bye.